yande joni tan min ta sappo e studio kalangu habaruji e fulfulde kor janyalle modon hande do fila ko darto hokkugo lawol tewtobe lamu leydi Niger hala studio kalangu haldi e horejo parti mitedo MPN Kishingasa on nanan sigila makko wontiri noni pelle jingonoje bibbe leydi Niger ka endu konna jojino e talkur mudon to chardo wo mawdo mo leydi Niger gambata hala ko darto fila fawar jondu konna ni ciade mbiade nyaamaama le ministere hawjinde na guleji dum warte do mum yawtal men pinna hande ni studio kalangu haltana hala rewbe ka endu konna golla mu en hora ko mu en manga ko mu dum en nanan yawtal de fande mitedo Jamila Ferjani o haldi e bandrada amin min suma na Amadou Dianganta habaruji di en ni e fulfulde hande de endan yerno birno en ni gofu en kaltana hala hara hokkugo lawol tewtobe lamu leydi men Niger ko warta dum won cubaki dumi e noga dumi e noga e goo hande de enda en kaldata nani en biyetet Ibrahim Yakubu latir ka won horde parti mitad MPN Kishingasa do inde mon tefa lamu leydi nani ko yewtane Habibu Garba ko min pirte fulfulde
Ibrahim Yakuba dum e sabe ada tefa hora ku leydi
nous avons
Lady meden no wodi no riki sukabe ummatore e himbe mayri fu no tittinkinibe amma illa kebol mardi hore mayri warde handen lumaku mayri waday sembe burna himbe du wattitay sako yadu yeso hebo kule dedu fu gaddi ko miden tefa ardangal lady di enda gam waddude balla ami de gonga dum wadi wakkatiel ko golle gada gam yadu yeso hebo dum wadi du fa handen wakkati juddo lady din tampi himbe mayri galano kejora denne no hani non be lady worbe e rewbe kawra cinga sigila ko watta yadu yeso mayri
la situation notre pays
ada wawi didan gome labi mawdi do sigila mada
nous avons construit
do dangare sappo didi sigila amin tuugi der majjedu dangaral mangalgal kan woni ardangal lady din no hani yadira gander ardangal gal labi hawju lady e jawdi mayri fu yewete ade de labi didu no tawra sadornam na jaccere na idi ballira ko watta wobbe keba no nyamiri jawdi lady meden to yadu yesu hebata ko
vous ne créerez pas le développement
noy woni ko gatta golla sigila o fa gasa
nous avons
min gadi ania singude iri ardangal gom gal min gi singa der leede gom ardangal gal du der mum kalfinaado hawju gollal gom fu no waawi eti gollal hawjum gal halfina der majjundu ni fa handen bi leedi fu to fotti ardinaado o endan no waawi wadande mo jamde do gollal makko gal o waduno naado sador maaji kebaadi dalila ardangal makko
dum e sennuma itewtobe beto
minen ko min cubi kan woni hokkude bi leedi fu de gorko non na debbo bawde singude labi yadu yesu i horemu ko fotay fu o jama na o hedo goddo wobbe bi am tawte min buri andal e nyanyal der majjum amma min mido wi'a hana min buri himbe fu ko ardi mi kanni woni hollude bi leeda
ko dum kalanta bibbe leedi Niger
je voudrais dire
dane de gattam mi yade e himbe leedi Niger kanni woni be jaha nyande woteji din endan be boto gande be jahay yado yesu torra mabbe buran torra kabe tawa der mum hande badu ni ko no wi'e Allah tan andi ko wadota jamu no hani no himbe ummo daru ko watta mara lobbal hebo do der leedi meden sappo e tati e laso e jeddi lewru desambre du endan himbe jaha boto
nanar fila ko darto on tewtugol himbe ko ete propaganda du endan woni horme leedi Niger ndi endan do fila cubaki garowi ki endan Fadel Alu bandimitaado gaya o yewde bibe wuro be kollimo no be jiri propaganda itali hikka
alay campagne kay
gonga propaganda on endam fuddi min kebaydu fu sadornan gom der makko hikkani min gi'i ko propaganda mu no fero diri e propaganda dubi dito
jiri bande wana
ana inshi sonu
propaganda on don yehira hesese propaganda on won wadira hikkano sedi e konden kadi ndu min gi'i ko partiji duddi talki mu e ngartirama bolum himbe du ngala cede hikka
kuma ana de ana yi
ah campagne gaskiya
propaganda on non don no wada sadornan fudu no min kebay dane de tammi yade himbe leedi kanni woni tobe jabu goddo kabe ceedi be jaha be boto no woni
asaye su quoi
noni do andan galnyeme wono ko batu jodo kale go wada dundu ko da hal siya kam on fedde ndaro dur dugal e jeynar kanye mum mer ko kel kanyon ko wadi dum gabbate mojjentinde gollangal fa woda dum wono ko fawar jondu ko dani labi kewdon ko be kalto do mudum Ibrahim Aliyo Sanda goto e himbe Halsia nani ko halani Olivier Asokba vi bandimi do fi o enda
la covid nyaw coronavirus era kandu waddi ko watta jenaari wadi gan dalila sadoro maji di nyawgu waddi wadi cede gon kokkaade himbe balliri to de cede du kokkaama fu no hani non dun yama deni kanu be cede de kokke kokkaama de nanoy denne minen du tawabe der durwi didde jenaari min beede sembe durwo amin min poda hakkillo himbe do majjum kebaado du fu watte yoba gan kanu be hokke cede de enda kokke bakam
nani far joni on himbe latibe jingono be sudu baba hawrter mu enami en dental mu dun en hawtade e fane ko ete alternative citoyen e fawar jondu konda ni wietebe tourno la page kam woni battitende ne dereji ko gonduden e rotab latibe kaindu darnimdo filla jewde jawdi goltertende leydi Niger kambe won ko hawri hande de enda do galdi nyemey gam batte be nyaabe jojjina derol to chardo mawdo mo leydi men Niger e do fi jewtinade hono jawdi bonnande le ministere hawjin denagu leydi dum wadi ko fande ni wietebe do Ali Idrissa horjo rotab o wi o famini sardo be wadan sere lobbo dum won ko halani bandimin subako enna
dans le cadre du détournement
ar ko darata fille nyamol cede ko wada der ministere sogeji leydi minen pelle jinganoje himbe leydi mi adi passato do gom ton leydi Faransi mo golli do talki dimin jarata do fille o endan yesu cuudi kite leydi ko min jari do talki di endan to procureur o jabiidi den o wi imi min jaha min gado balde sedda min garto ko jewtintodi den ne nyaloma ittanaado jenul himbe o endan do der leydi meden miden nawtoromu gan durwude hebude jalo orgal do jenul himbe ko wona no wade do der leedi meden dennoni milio na milioji hemre wona no wujje no nyaami handen miliyaruji himbe goni no ada no nyaama do laawi di kana gonga denne himbe acca miden tabbintini dum ko kite fille nyaamol cede ko wada der ministere sogeji leedi oudu wadoyte nyande go
dans ce dossier ministere la defense
nani on kenya atalata o na galdo nyame jetat lewr decembre no gay ton wono ko fawarjo ni hawrter ministere be hawri ko be koji lawol be bi hono fawarjo battu difa ngala kan wono ko wiano watteno 17 lewru decembre dun egginama fanyalande wonde dun du kondan ni sawar ministere be kalena hala go kay ginan be bi no wodi sadarma jar fil golle timay fa battu o wade no wodi sadarma du kondan fawarjo har fil chubaki ko wono wade e propaganda ji mudum no wodi fawarjo du kondan ni sadarma na wala coronavirus ko ne leedi enda ko wono beedo subaka Allah fu nen yaade yesu be kalwan de hante dum wadama dum wurtakina du ele hokol habaruji tebe sahel subaka hande mo gouvernement nonni faarjo ni ele habaruji di no tawadu konna ni hono hawrinde wonde wadama dum en galdu nyemey kairdo sappo de berre wadane dum du konna ni dartanani hono faarjo ni do ene leede med afrique ko hantawe jewtinama har fila ko darto silmaaji gado mun e mojjinal mudum sami makori kanyum woni horejo fi silma e leede men niger nani ko halni talata abdou bahar bandimi
min gadi micci tagol mayde christian nelon latido no gado no silmano maydo der lewru october higono leddi niger mawdo e sigilaji amin e ginol golleji batu o yarde dun tan agades christian nelon o yila ke sanne der agades mitande hikkade min gaddi godudo andal lay gadol silma sanne andado lay adunaru dun sanne nokko non to sukabe ummatore wadobe silma ekintinte min cubaka sukabe ummatore jangobe universite laso e wadobe silmaji laso e ekintindebe ko woni en hitade kane nokkure to silma watte do der Niger sigilake jande ekintinol jom en cuudi kokkoji habaruji hautade e wodube nokkuje to silmaji ngatte
jambal don bandiraabe hettinanibe sigilaaji amin on jabbaama der sigila amin handen o andan ni to Ibrahim nyawirdo nyaw coronavirus jabi warde feccididde he meden do ko hiuno wakkati o nyawirno nyaw coronavirus gu enda Ibrahim jamwali
modibo jamwani mi yetti no dangal ngal gadan da kanga
de Ibrahim no nanta handen he banduma da duna bien har ko darti cellal madagal
modibo hande basi fuwala ha mi do yetti Allah
mida miccintina himbe duni ko do der suudu amin dumiden do tani laabi cingaadi gan hisinde himbe raabu nyaw coronavirus din andan Ibrahim wakati nyawnoda noy burna maade dan lati
to modibo gofu mitina do nyaw coronavirus ongonga no no metti kan ko nimbe biyoto nyawngu no fewreno wona bana walla kan lata ni kam sakulla modo fayetu itagom telde feremu on e yewende kamburi sakulla neddo wala lawol ba yu animbe mu minnini le yewende hanoni min tamoni le duniyaru ndu dum latake hunde teddunde sanne
gonga jati wakkati oni Ibrahim hoynaima de Ibrahim no gadda ko kebudo lawol wurtade wakkati chaddo o
modi bo fuddari majum dum sadani no kam sanne ka ko nimbe annodde takam e telephone weli kam sanne mido wada ko jimmi e hettinade sigilaji studio kalanguddo lamba 3-2-5 do RTL dum ittanai kam milo bongo e wattande kam milo lobbo
gonga jati mi fami Ibrahim denne no hani non koreji neddo jeedabe neddo e wondiraabe neddo fu kawra gada dane worre gan sembin dinde neddo
modi bo nonino sede mo gammi o gammi hokka himbe wobbe andal dangal kemi e majjunum mido andi kono wodi latibe no tawale sadorno mo majjum sabu hunde teddunde non kulal tawte e nimbe ka to neddo accungal jaloodo yeru no biirunu mi on nini tinne beltodon neddo heba golle de hinnoto gom itta hakkilo mudum e nyawgo ndenon ko e mon ndenon heddibe
mi yettima Ibrahim
ɗo yo anninore non de studio kalangu waɗi hawtade e ministère kawjiɗo cellal ɓiɓɓe leydi Niger
har fi ko darto hande ni hono yewtere meɗen ni pindinol no dara noyi watta ko rewɓe taweno yeesako e ardagal ɗum won ardagal rewɓe noyi woni nufeyere majjum ɗum won ko ɗum wawi nafude kawono ko docteur Jamila Ferjani wonno fammina en ɗo enda wakkati mo Olivier Asokba vi bandimi landimo min pirde fulfulde
ɗum woni nafakka ardagal rewɓe nder filla démocratie
le leadership ce
ardangal rewbe no gollal gal be nawtorto gan hebugo gurnal lobban gan rewbe gon no gidi durwa fa keba ardaku gan dartingo hakkeji rewbe gon hebugo dabareji do urdo dirol gongal del duudal leede deni ewama ardangal rewbe no lawol durwo golle rewbe gon kebata lawol ko hebata keji ko e mabbe del leddi din fa der le duniyaru gan kando yago yeso lato debbo mawdo darido
ɗo leydi Niger noyi ɗum wawi wadde gam ardagal rewɓe yaha yeeso
to no nder mum jande ɓikkoy dewoy hokke sembe durwide e kerol ko haɗata keɓol andal mabɓe he sembe hokke dow fi cellal ɓalli mabɓe wattugo sembe nder politique gal laabi série aji joɗɗini ko dartinta hakkeji ɓiɓɓe adama laabi joɗɗini ko ɓurdodirol gongol caka rewɓe he worɓe woɗɗe rewɓe nangane gan keɓa no timmini jandeji mabɓe laabi joɗɗini ko watta worɓe teddina rewɓe ɓe acca hulɗinde ɓe
nder ngar gollal ɗum hen rewɓe kaani waɗude e ley fi yaadu yeeso démocratie
hawra gollida no waɗan dabareji lobbi desi gonga no waɗan deni saɗaramaji no woodi mosolo heɓe dow hakkeji ɓiɓɓe leydi handi heɓa hano dow fi politique on laabi démocratie dow laabi denaku yehu warta himɓe e dow fi jandeji ardiɓe koƴa aadiji lobbi i rewɓe he worɓe nawtorto dow koƴol dabareji no waɗan saɗaramaji wooduɗi paami dow ko woni ɓurdodirol gongol no waɗe caka worɓe he rewɓe nden leydidi ko handi ni woni ɗi leydi fuu no foti dow ñibdi leydi ɗi
nonni hande nde so Allah jaaɓi on nanan yewtere meɗen mawde ko wiyete jooɗa kaalen batu muɗum ko waɗa to enɗan gaya ɗum ndu konna dartana filla sukaɓe ummatore to enɗan gaya noyi ɓe gomɓe natere dow filla ko darta politique on enɗan kañum e cuɓaki garowi ki bandimi fadal Allou kañum won ko waɗi nden ɗon yewtere caggal majjo ndumiɗe andina on wiide ke keddi ko nanɗo habaruji ɗi kañum e yewtere yiɗi fuu oɗon mbawi hettinade ɗum kasendan dow calalol moɗon soɗon godi RTL gaɗe lamba 3-2-5 on nanan on ittatadu bambuɗu kero habaruji fulfulu komin gadani on hande e yewtere jamin ni assalamu aleykum mbalete jam waɗi
studio kalangu
diva do radio alternative
lamba chapan e jena e jena toɓɓere inay fm zender
do radio gaskia lamba chapan e jetati e jena toɓɓere e joy fm
mara ido radio sarawnia
lamba hemre e ɗiɗi toɓɓere e go'o fm kyota
do bonfere fuma lamba chapan e jena e jena fm
studio kalangu